ele gollirde humaninde huntangol hore sukaabe galle hultama wiide imma daraji kiwdi nasarta ele odo nyaloma chapantate gubo maningo sukaabe le adnarundu ye golleji bangal yirwere e kanye hebgol sukaabe dum ko holliti Haruna Samake horejo service humaninde suka ele nde do gollirde DNPF tagal halaji lamkobe sukaabe ngadam lamdi fewde e lamkobe tagal mudun desengaji foto ngaji do kabaru hakeji sukaabe hollata jama o e wi laninoɓe ɓe fanda oɗo ñalama o yo wadde tottodiral hakkillaji e dow sifa haybigol sukaɓe ɓe suudu humaniɗo sariyaji sukaɓe holliti wiide banggal muɗum kay heewi no heddi huccinde hoore e ley kabaruji jande cellal e heɓugol sukaɓe keɗɗana nuhun Chérif Haydara kankone hoorejo suudu battirdu sukaɓe wakkat joni o mine jogui telaji kewɗi ɗi dullaka yo telaji pawiɗi dow jande ndenagu e kaña cellal ɓuuri foof fewde e sukaɓe sifaji yiɗgol sariya ngaɗama cili kewɗi e ley région ngaji sahal ɗi ndenno komi darrata lamkoɓeɓe yo fiide dabare heeƴo golle mawɗe hinnade haybigol sukaɓe ɓe wonande haɓtiɓe e ley nokkuji wolde e wi hooreɓe gollirde leydindi humaninde huncangol hoore sukaɓe e galle talkuru kawral na hakkunde lamkoɓe leydi ndi e kañe gollirde Nations Unies fanda nduɗo talkuru yo tewtude sukaɓe gonɓe ley guɓɓe kaptoje e ittudeɓe hen o holti wiide ɗum imma daraji ɗe gondi waɗede yalla cuuɗi jangnirɗi uddaɗi batte wayde ndenawɗi foof udite keɗɗana Haruna Samake hoorejo service humaninde sukaɓe e ley gollirde DNPF leydi Mali ndi gilla wattu 2012-2013 humcine hoore imma daraji kewɗi yalla heɓde ɗiɗo tellaji kala sukaɓe gonɓe ley guɓɓe kaptoje min jaltine e majje dabareji feeɗun ɓe mbawa hinnade goɗɗum e ley nokkuji mabɓe hewti bonondaji no jukki waɗede ndenno min jaawi fo ko ɗum saabi min kuntina hoore kabaru jande ndenno ko hani huncine hoore yo tafun adde bonondaji ɗi yettade sukaɓe suudu battirdu sukaɓe na waɗano dongo fewde kala humaniɓe kabaru muɗum hinnade no fewri kabaru haybugol hakkiji sukaɓe ardiɓe nduɗo suudu battirdu ndu holliti jiiɗa feewi yiide kasenne hono ɗiɗo bonandaji gaɗaɗi e ley hitande 2020 keɗɗana nuhun Chérif Haydara hoorejo suudu battirdu sukaɓe min mati sanne tampereji ndeɗo hitande yila amen yo kabaru jande darto kala jangnirɗi ujunere temeɗe ɗiɗi uddaɗi ɗi uddite yalla hakke ujunaji temeɗe tatton sukaɓe lekkoye mbawa nawtorade sifa jandeji leydi ndi.